waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa maalin talaada bisha December 19 sanadka 2019. Saraakiisha New Zealand ayaa sheegay inay taxadar weyn ka muujinayaan sidii ay dib ugu soo saari lahaayeen meydadka dadkii ku dhintay volkaanihii ka qarxay jasiiradda waqooyi ee dalkaasi New Zealand. Shan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen qaraxaasi. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 3 Australiana. Ku-xigeenka taliyaha booliska ee dalka New Zealand John Timms ayaa sheegay in 24 Australiana ay ka mid ahaayeen dadka masiibadan ay saameysay. Waxaanu maanta sii daynay dhalashada dadkii 47 qof aha ee jasiiradda ku sugnaa markii volkaanuhu uu qarxay. Dadka dhintay iyo kuwa nool ayaa waxay ka mid ah 2 qof oo United Kingdom u dhashay, 4 Jarmala, 24 Australiana, 5 New Zealandisa iyo 2 China u dhalatay, 1 qof oo Maleeshiyana iyo 9 ka timid dalka Mareykanka. Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in la daaweynayo dad da'dood u dhaxayso 13 ilaa 72. Afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka New Zealand Pete Watson ayaa sheegay in isbitaaladu ay markaasi qabteen ee dad u dhigma dadka ay halkii sano markaasi daaweeyaan. Qareemadii hore ee mateli jirtay qaar ka mid a dembiilayaasha ugu waaweyn gobolka Victoria, markaasna macluumaadka macaamiisheeda u gudbin jirtay booliska, ayaa sheegtay inay u cabsanayso ammaanka nafteeda iyo tan labadeeda caruurta ah. Nicola Gobo oo 46 jira ayaa ku sugan waddan dibadda oo aan la shaacin, waxayna waraysi gaara siisay warbaahinta ABC. Guddi qaran oo loo saaray inuu soo baaro sidii booliisku ula dhaqmeen dadka macluumaadka hoos uga gudbin jiray ayaa baaraya go'aanka ay booliiska Victoria ku howlgeliyeen Miss Gobo si ay ugu noqoto oo qof warqaade u ah ama wararka hoos uga soo dusiya. Miss Gobo ayaa sheegtay in booliska Victoria ugu hanjabeen inay caruurta ka qaadanayaan haddii ay Australia ku soo noqoto.
We are effectively stateless because we have been left in a foreign country in which we have no rights because obviously we're foreigners.
Waxaan noqonay dad aan waddan lahayn sababtoo ah waxaana looga tegay dal ajnabi ah oo aynaan xuquuq ku lahayn maadaama aan ajaaniib nahay, ma heli karno deganaansho. Waxaana loo sheegay aniga iyo qareenkaygaba in haddii aan Australia ku soo noqdo uu booliisku markiiba ku amraya wasaaradda adeegga bulshada inay caruurta iga qaadato, ayay tiri. Qoraal ka soo baxay booliska Victoria ayaa lagu sheegay inaysan ka hadli karin arintaasi. Xubno ka tirsan baarlamaanka ugu horeeyey oo ay yeeshaan dadka dalka loogu yimid ee Victoria ayaa sheegay in tallaabo hore loogu qaaday dariiqii heshiis u dhexmari lahaa dadka dalka loogu yimid iyo dadweynaha kale ee gobolka Victoria. Golahan ay si dimuqraadiyadda u soo doorteen dadka aboriginalka ee Victoria ayaa yeeshay kulankoodii rasmiga ahaa ee ugu horeeyey. Golahan oo ka kooban 32 xubnood ayaa aasaasi doona baa la yiri shuruucdii ku aadanayd sidii heshiis looga wada hadli lahaa, iyagoo sidoo kalena ka caawin doona sidii loo abuuri lahaa dhexdhexaadiye madax bannaan oo u dhexeeya labada dhinac. Ruben Berg oo xubin ka ah ayaa sheegay inay sharaf u tahay inuu ka qayb qaato barnaamijkan taariikhiga ah.
I am hopeful for this process. Hopeful that this will empower our people. Now and in the future. But I do not expect.
Aad baan ugu rajo weynahay nidaamkan. Waxaan rajaynayaa inuu awood siiyo dadkeena hadda iyo mustaqbalkaba, laakiin ma filayo inuu noqdo mid sahlan. Sida dad kale sheegeen, waxaan filayaa in wada hadal adag la mari doono. Aqlabiyadda shacabka Australia ayaa doonaya in dowladda Morrison ay geliso $4 billion oo gargaarka dibadda ah dalalka deriska Australia la ah ee saboolka ah. Lacagaha deeqda Australia ayaa la doonayaa in isbeddel ballaaran lagu sameeyo iyadoo dowladdu doonayso inay diiradda ku saarto kaabayaasha dhaqaalaha iyo isgaarsiinta. Dennis Richardson oo hore madax uga ahaa arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ayaa hogaaminaya dib u eegid lagu sameynayo deeqaha dibadda. dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada maraykanka ayaa diyaarinaya qodobka xilka qaadista madaxweynaha maraykanka Donald Trump, iyadoo suuragal ay tahay baa la yidhi in guddiga garsoorku uu u codeeyo asbuucanba. Baaritaanka xilka xayuubinta oo qatar weyn ku ah madaxtinimada Trump ayaa diiradda lagu saarayaa codsi uu madaxweynuhu ku weydiistay Ukraine inay baarto madaxweynihii hore Joe Biden oo ah ninka ku haysta doorashada sanadka 2020. Madaxa guddiga garsoorka aqalka wakiilada Gerald Nadler ayaa sheegay in si nidaam leh loo fulin doono dhageysiga, guddigiisuna uusan go'aan ka gaari doonin dembiyada lagu soo oogay madaxweynaha ilaa dhageysiyadu ay dhammaadaan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu magac dheer casho lagu qabtay magaalada Sydney, Mr. Abbott ayaa waxaa kursiga uga adkaatay Sally Stigall doorashadii federaalka ee bishii May la qabtay, waxaana ku sii macsalaameeyey goobta Alan Jones oo ah nin caan ku ah warbaahinta Australia. Cashadan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan dowladda hadda talada haysa oo uu ku jiro ra-iisul wasaare Scott Morrison, qasnajiga Josh Frydenberg iyo wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton. Ra-iisul wasaarihii hore John Howard oo ka hadlay kulanka ayaa uga mahadceliyey Mr. Abbott hogaamiyanimadiisii.
Tony, we thank you. We thank your parents for you. We admire your wife and your children.
Tony, waan ku mahadcelinaynaa, waan u mahadcelinaynaa waalidka, arruurtaada iyo xaaskaaga, waxaan ku amaanaynaa jacaylkii ay ku muujiyeen. Tan ugu muhiimsanse waa kaaga mahadcelinaynaa shaqadii weynayd ee aad dalka u qabatay intaad ra-iisul wasaaraha ahayd. Maxkamadda dambiyada caalamiga ayaa ku xukuntay hogaamiyihii hore ee militariga Congo, Bosco Ntaganga, 30 sano oo xabsiga kadib markii lagu helay dambiyo ay ku jiraan dil, kufsi iyo inuu caruur askar u qoray. Bishii July ayaa ninkan oo 46 jir lagu helay 18 dambiyo ah oo ay ka mid yihiin dambiyo dagaal, dambiyo ka dhana bini'aadanka, falalkaas oo uu ku kacay mar uu ahaa madaxa howlgalka ee militariga maleeshiyaadka ururka wadaniyiinta Congo ee bariga Kongo ku sugnaa intii u dhaxaysay 2002 ilaa 2003. Xukunka ugu dheer ee maxkamaddu rida ayaa ah 30 sano, inkastoo xaakimadu ay awood u leeyihiin inay ku xukumaan xabsi abid. Nangtanya ayaa ku adkaysanaya inuusan isagu wax dambiyo gelin. Dhanka isboortigana, Australia waxay taageertay go'aanka ay hay'adda la socodka daawooyinka ka mamnuucan isboortigu ay Ruushka uga mamnuucday ka qaybgalka tartamada waaweyn ee caalamiga muddo 4 sano. Go'aankan ayaa macnaheedu yahay in Ruushka laga mamnuucay ciyaaraha 2020 ee Tokyo, Winter Olympic Beijing lagu qabanayo 2020, iyo ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta ee lagu qabanayo dalka Qatar magaalada Doha 2022. Saadaasha hawada Brita oo arbacaana magaalada Perth aad bay u kulushahay, waana cadceed 38 digrii bay gaaraysaa. Xaraaradu Adelaide waa cadceed 27, Melbourne qayb ahaan daruur 28 digrii, Sydney waa daruur 24, halka Brisbane inta badan ay cadceed ka tahay iyo 33 digrii. Halka aad warkaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga SBS maanta Isniina. Warkii intaas ayuu ku egyahay. Magacaguna waa Xasan Jaamac, nabadgelyo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.